我
Wonderworld
Baby girl 也归还给大家的把钱买给就离还给 baby Je bako kwata kuwa kusonga kondi kuwa mtu Yeah Nagalo manyete vyange vyevyo baby Vyange vyevyo vyevyo Baby vyevyange baby Je bako kwata kuwa kugamba kondi kuwa mtu Yagala nchimanye Wemba na kusuja nenenye Hakuna dawa Baby nze katinge nundaga Missing I love you Ndibu time you Missing I love you Ndibu time you Ngeno tawa 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 love you Baby tawa Tawa Tuvavide tugende, tugende, tugende
Tugende walanje
Tugende, tugende, tugende Tuvavide tugende, tugende, tugende
Tugende walanje
Ofeni omu kwanu wantagula Ida katimbi mazetia Kenfunye kweka tuetarerero Mkwesi kame konga piro Amafere wamu kwanu matakula Irakati mbimazetia Kempunye kweka tuetarero Mkwesi kame konga piro Tawa, tawa, tawa love you